You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Waa maalinta laada bisha Julaayna ay tahay 2019ka wararka Australia iyo caalamka ayaan inuu soo gudbin doonaa magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka caawana waxaa ka mid ah dawladda Morrison ayaa difaacaysa dib u eegid ay ku sameeyayso shuruucda shaqada iyo shaqaalaha ee dalka Australia iyadoo dawladdu ku doodayso intaasi ay xoojin doonto dhaqaalaha dalka Australia. Inkastoo dhaliilo arintaas looga soo horjeeda ay uga imanayaan xisbiga Labour-ka iyo ururada shaqaalaha, wasiirka arrimaha shaqada iyo shaqaalaha Christian Porter ayaa dib u qiimeynaya tiro shuruucda shaqada iyo shaqaalaha iyadoo dib u eegidani ay qaadan doonto inta u dhaxaysa 6 ilaa 9 bilood, waxaana ka mid noqon doona arrimaha lagu eegayo qeexida waxa loo yaqaano casual employment ama shaqo aan joogto ahayn. Guddi qaran oo loo saaray ammaanka iyo tayada xanaanada dadka da'da ayaa bilaabay dhageysi 5 maalmood socon doona oo ka dhacaya magaalada Darwin. Dadka u baahan xanaanada dadka waaweyn ee gobolka Northern Territory ayaa 5 tiiba mid ka mid a uu yahay Aboriginal ama Torres Strait Islander, oo qaar badan oo ka mid a dadkaasi uu saameeyey wixii loo yaqaanay Stolen Generation ama jiilkii la xaday oo ahaa caruur ay dhaleen dadka dalka loogu yimid oo xoog dowladdu ay uga qaadi jirtay. Baaritaano lagu ogaanayo qaab dhismeedyada godadka dhuxul dhagax laga qodo ayaa saameyn doona dhammaan goobaha laga qodo dhuxusha ee Queensland, oo ay ka dhaceen shilal dad ku dhinteen wixii ka dambeeyey sanadkii 2000. Arrintan ayaa timid kadib dhimashada qof shaqaale ah oo kale. Dowladda Queensland ayaa isniintii wadahadal degdeg la gashay wakiila ka socda shirkadaha wax ka qoda gobolka Queensland iyo ururada shaqaalaha si ay uga wada tashadaan baahida loo qabo sidii looga hortagi lahaa shilal dhimasho keena oo ka dhaca goobaha laga qodo macdanta iyo dhuxul dhagaxa ee gobolka Queensland. Qasnajiga dowladda federaalka George Frydenberg ayaa sheegay in macaamiisha Australia laga difaaci doono qorshe ay shirkadda Facebook ku doonayso inay ku abuurto lacag online-ka ka shaqeysa ama dhanka internetka. Facebook ayaa ku dhawaaqay qorshahan ay ku aasaasayso lacag online ah oo adduunka oo dhan ka shaqeysa oo loo bixiyo Libra, taasoo u ogolaanaysa shirkadan inay la socoto dhammaan waxa dadku ay gadanayaan macaamiisha isticmaalaya lacagta Libra, iyadoo awalba haysay baa la yiri macluumaad badan oo ay leeyihiin dadka isticmaala Facebook-u. Dowladda gobolka New South Wales ayaa ka fakaraysa inay siiso dhammaan dadka laysamada haysta ee gobolkaasi xurriyad ay ku dili karaan deerada waxa loo yaqaano durjoogtada ee gobolkaasi. Sharciga hadda jira ayaa u ogol oo keliya beeralayda beertooda ay joogaan deeradu iyo dadka haysta qoryo iyo laysano gaar u ah oo ay ku daban karaan markaasi kuna dili karaan xayawaanka durjoogta ah. Iran ayaa ku hanjabtay inay dib u kicinayso qalabka lagu naaxiyo uraniumka, sidoo kalena ay kordhinayso tayada uraniumka oo ay gaarsiinayso heer sare. Tan ayaa imanaysa iyadoo dalkan uu ka sii fogaanayo heshiiskii nukliyeerka ee 2015 la gaaray. Afhayeen u hadlay hay'adda tamarta atomigada ee dalka Iran, Behrouz Kamalvidini, ayaa sheegay in dalkiisu naaxinayo uraniumta oo uu kor u dhaafiyo heerkii lagu go'aamiyay oo ahaa 3.67%, ayna hadda dhaafiyeen buu yiri 4.5%. Dhanka kalena madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka Mike Pence ayaa digniin u diray dalka Iran iyadoo uu sii burburayo heshiiska nukliyeerku. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa sheegay in Mareykanku aysan weligood u ogolaan doonin dalkan bariga dhexe ku yaala inuu samaysto hubka nukliyeerka ah. Wararka dibaddaannu ayaanu weli ku jirnay. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Britain Jeremy Hunt ayaa sheegay inuusan isagu la qabin aragtida Mareykanka ee uu shaaciyey safiirka Britain u jooga Mareykanka Sir Kim Darroch oo lagu sheegay fariimo hoosta looga dusiyey warbaahinta. Qoraalka uu sida qarsoodiga ku helay joornaalka Mail on Sunday ayuu Sir Kim ku tilmaamay maamulka Mareykanka mid howlgab noqday oo isku dhexyaac ah. Isla arrintaasna madaxweynaha Mareykanka Donald Trump fariin uu barta Twitter-ka dhigay ku qoray inuusan la shaqeyn doonin safiirka Britain, isagoo intaa ku daray inuusan isagu Kim aqoon gaara u lahayn, laakiin waa sida hadalka uu dhigay aan laga jeclayn ninkaasi ee Mareykanka gudihiisa. Dhanka isboortigana waa ciyaaraha tenniska Novak Djokovic iyo Roger Federer oo midna hadda yahay ninka kow ama number 1 ka haysta ciyaaraha tenniska midna hore u haysan jiray ayaa labaduba hadda gudbay kadib markay ciyaarahoodii Wimbledon ku guuleysteen. Djokovic ayaa garaacay Hugo Humbert oo Francisco u dhashay 6-3 6-3. Dhanka haweenkana Ash Barty oo Australiana ayaa waxaa tumay Alison Risk oo Mareykanka u dhalatay. Saadaasha hawada waa isla maanta oo talaada ah ee Melbourne qayb ahaan waa daruur bal leeyahay 16 bay gaareysa, halka Sydney cadceed ay tahay 19 ay gaareyso, halka magaalada Adelaide qayb ahaan waa daruur iyo 16, magaalada Perth xoga roobaba ama shuux ayaa la filayaa 18 degree, halka magaalada Brisbane ay cadceed tahay xaaladuna ay gaareyso 24 degree. Wararka maanta intaas ayay ku jirtaa, waniga waxa Xasan Jaamac intaas u gelyo.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.